selfish, you selfish, you mundo amo selfish. Wabthatha bonke ubuhle abanye wabancisha. Selfish, you selfish, you selfish, you mundo amo selfish. Wabthatha yonke ibhodi abanye wabancisha.
Upele, pele, 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 pele. Upele, pele, pele.